Tatawi Evelia, Esther Pekman Dodo, Mouse Yuda Tau Pekbe Dododa, Echo Esther, Esther Doklon E, Wokpe Fia Lakple Haman, Fia Labia Nyon Fia Esther Le Plan Do Febe, Nukae Nirien, Nye Babia Enyebe, Mano Agbena, Nye Ameo, Elabena, Ojira Mbewa Wu, Fia Lakblobe, Ameka Ele Nusia Woge, Esther Doe Ngube, Miape futo enye Haman, fiala do domedui. Esi wose Haman fe nu vondi dodo, ena ocho e de dosi eya Haman dena Mordekia. Lame, eye yuda teo katankpo dede. Novio, esa nongunjobe yaku, ade ye duko katan, yesu lomi, eye wokude miape nu vondi tabe, miakpo agbemavo.